kitanga. Kiuno inabamba, asa kiuno ni shanga. Nisheni mbwanga, ndo muda kutamba. Akicheza chura ya snura ndo majanga. Ata kidanga poa, kimwita changu doa. Kwanina na waboa, mbona mnajiko moa. Hatuwe ndani kivipi, na mwita switchi wangu mwendani wangu kipipi. Come, 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 baby girl. Unavyo kata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariakoo, baby girl. So come, 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 baby girl. Unavyo kata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariakoo, baby girl.
So kwa ndumba ila kwa kemi na kiri. Ameni bamba, ya ya ola. Ameni pa upeo na kiburi. Na tambamba asa bebe bebe oya ni bebe 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 ali ni bebe bebe
nasikyo tam nasikyo tam nasikyo tam tam ebu nibusu shavuni nipate goosebumps napotoka kazini niwe na vumba tutoke out kidimbu mina we mchumba kama ndumba ongeza mama nakupa ruksa pesa ntakuongeza uniweke kwenye chupa mzuri ni safi pamba unanyuka uko nyuma kama umekalia milo ulipomuka. Baby girl, unavyo kata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariakoo, baby girl. So come, 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 baby girl. Unavyo kata paka chini utantoa raw. Nipe michezo paka nitaje jina loko. Niteketeze moyo kama soko Kariakoo, baby girl.
So kwa ndumba ila kwa kemi na kiri. Ameni bamba, ya ya ola. Ameni pa upeo na kiburi. Tomana na tambamba. Asa, baby, baby.
Five down, five down, five down, five down, five down, five down.